Wewe ni nyanyase, nione bwege, matusi nitukane, mwisho tuwachane, nitafute mwingine nimpate, anidekeze, mbele tusonge, anipende nimpende, mimi nae tupendane. Tupendane, mimi nae, tupendane, tupendane, mimi nae, tupendane, tupendane, mimi nae. We mwanamke gani, una hata busala, kwenye penzi na hesabu, hasala sana. Na, kama kuna watu na viatu, usisahau kuwawekia tu. Na kama kuna utu na utulivu, kaje tutulizane, tupendane, 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 tupendane. Tangu nimekupata, nazidi pokea sifa, kutoka kwa baba na mama, majirani, ndugu na jama. Wakisema, wakisema, Modebo umepata. Basi baby chunga, usije kulewa sifa. Minachotaka, minachotaka, mimi na we, tupendane. Baby we ni amini, nisikilize mimi. Kama kimi na marafiki, ni wengi wanafiki, watakuja kutwajia ugozi, tushindwe kulea family. Mapenzi ni ya wawili, akiwepo wa zaidi ni jangili. Baby we tulia, Modebo intakulea. Nitapambana, shida zetu kuzitatua. Hali ngumu kumiria, Mungu baba atajalia. Maneno maneno chunga, yatakuja kukatisha safari. Hey, mimi na we, tupendane, tupendane, mimi na we, tupendane. Tupendane, mimi nae, tupendane, tupendane, mimi nae. Baby ni pepenzi kila wakati, mpaka nishindwe kukuchiti. Hata ukitoka dakika mbili, Modebo niwe na kumisi. Sula zetu ziweza fulaha, kila tukitazamana, tukikosana, tunaelewana. Upendo wetu kama njiwa, na mimi Mungu kanipatia. Ndoto zangu zitatimia, na tukipatwa na fulaha, tuimbe na kucheza. He, tukisema tupendane, 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 tupendane.